lukthathi thuba ngibonge wonke umuntu support ispansa danko imilayezo ningithumela kuma social media umsebenzi yami yabonakala danko ngaziwa ngamahit ngakhaza namahit i-award ngiyalideserve ne-catalogue lengifakaze ngaphandle kothando lwamafeni kubekade ngaphelele endleleni le industry name ngalo kuyicala ka-a ngibonge unkulunkulu ngokunikeza italenti bonge nabazali bahlala bangikhulekele uhlala ngisendleleni dala uzivikele I said to mama fan twanu uyashisa dedela mahit shutile ntwisekazini ngicela ukusamarize ngibonge team yami namafan compiler and promote PR social media influencer.